Bitte kuma bali kweza Museveni ni ayongedwa okusuubiza ekitundu kino ekikola mu WHO World Health Organization obweyamo bwa Uganda n'okweteekateeka okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola ng'abagamba nti obwetaavu bw'enkulaakulana y'amawanga East Africa kya nsonga Uganda okuyambako n'amawanga amala okukwatirira mu kulwanyisa ekirwadde kino. Omukulembeze w'eggwanga nabyogedde asisinkanye ssaabankulu w'ekitongole ki World Health Organization Dr. Tedros Adhanom abadde ku mbaga omukulembeze w'eggwanga wali Entebbe. Museveni ategeezezza olukiiko lwa WHO oluyise mu Uganda nti Uganda eyongera okulondoola era etaddeyo buli kyetaagisa okukakasa ng'ekimbe ky'Ebola ekyayingira mu ggwanga tekisaasaana era abakolanamu n'amawanga agiraanye okuva mu Republic of Congo DRC era ng'eno emiwendo egy'ekimbe ekya Ebola gikyasookera. Omukulembeze era ategeezezza nti yamaze nadda okubaako n'empuliziganya n'omukulu wa bunge la DRC Congo Felix Tshisekedi mu kwongera okunyweza enkolagana wakakamanga gombiri mukakasa nga wabeerawo okwongera okulondoola abantu abasala emisolo ez'amawanga gombiri. Omwanirizi omukulu wa minisitule y'ensonga ez'ebyobulamu Dr. Nafine ategeezezza abakulu mu kitongole kino embeera nga bweyimiridde ku lw'ekirwadde kya Ebola n'ategeeza nti Uganda mu kiseera kino ekwataganya bulungi abalwadde 19 abaakasoma ekirwadde kya Ebola okusinziira ku Apine 14 ku mwena 19 basisinkanako ab'enju zaabo abayingira Uganda ku DR Congo n'ategeeza nti tewali mupya yafuna ekirwadde kya Ebola mu nnaku 3 eziyise. Senkulu w'ekitongole kya WHO atendereza Uganda olw'obukulembeze n'obumalirivu okulwanyisa ebyobeera nga balabalaza obusobozi obw'enjawulo mu kwanukula ebirwadde ebikama nga Ebola eyitibwaluka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'asuubiza ng'ekitongole kyakulembera kigenda okwongera okuyambako mu by'ensimbi n'ebikozesebwa kozesa obukugu akasa ng'ekimbe kino tekiyongera kusaasaana mu Uganda ate n'eggwanga erya DR Congo.